nani kashaudi jamani nani kashaudi kichwa kinauma zimaudi zimaudi na zimaudi
Michael is a killer
na majini mimi naisi na majini mimi kabisa na majini ila kiti muasharati anafanya uchafu hatutaki hey hatutaki mwambieni uchafu hatutaki na majini mimi naisi na majini mimi kabisa na majini ila kiti muasharati anafanya uchafu hatutaki hey hatutaki mwambieni uchafu hatutaki acheni uchafu kishingo kuku na mtaka nifunikeni shuka naisi nataka kupandisha kila siku mina kufa
na majini
asubuhi nafufuka
na majini
mlete zelu zelu paka
na majini
majini na mizuka
na majini na majini na majini minaisi na majini na majini na majini na majini mikabisa na majini
hila kiti muasharati anafanya uchafu hatutaki
hey
hatutaki mwambieni uchafu hatutaki dada stop vua jinzi tembea bila nguo mpaka mbezi ndugu za ni wapuzi wanakuloga wanataka uwe chizi
lalalalan ndugu zako minasema talalalan 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 wallahi ndugu zako talalalan 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 wallahi minasema talalalan 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 ndugu zako minasema talalalan
assalamu alaikum naitwa Nyiri Maimuna natokea bahari na safi
subiri mai
na subiri
umeolewa mai
hapana na
unaishi wapi?
Inanja.
Sauti yako inanimaliza. Macho yako maimuna kilegeza. Nipe nafasi mimi nitakutunza.
Naishi wapi?
Naishi Buza.
Uko siendi. Buza kwa pelange. Nasafiri Maiko wakakitikia na safiri mimi. Buza siendi.
Na majini mimi naishi na majini. Na majini. Na majini mimi kabisa na majini. Ila kiti muasharati anafanya uchafu hatutaki.
Hey.
Hatutaki. Mwambieni uchafu hatutaki.
Sha sha shaku shaku shi shi shikorobo ki ki kiduku
mkari kabandisha.
This is a killer.